Barua mar ariyo mar Petro. Petro mar ariyo achiel. An Simon Petro, ma misumba Yesu Kristo kendo jaotene, ema andikonu barua ni, un joma osenwang'o yie ma nengone tek marom gi yiewa, ni mar Nyasachwa kendo jawarwa Yesu Kristo ema ne omiyo wago kuom adierane. Ng'uono kod kwe mogundho miyudo kuom ng'eyo Nyasaye kod Yesu Ruodhwa obed kodu. Teko mar Nyasaye osemiyowa gik moko duto mamiyo wabedo mangima kwa luoro Nyasaye. Ngimano wanwang'o kuom ng'eyo jal mane oluongowa mondo wayud pok kuom duong'ne kod berne. Kamano osemiyowa singruok madongo kendo manengo gi tek, mondo kuom singruok go utony e kethruok magombo seketho go piny, mondo ukaw kit Nyasaye uwuon. Omiyo temuru matek mondo ujiw yieu gi timbe mabeyo, to timbe mabeyo ujiw gi rieko. Rieko to jiuru gi ritruok, to ritruok ujiw gi kinda, to kinda ujiw gi luoro Nyasaye. Luoro Nyasaye to jiuru gi hero wete, hero wete to jiuru gi hera mar adier. Ka un gi mich go, kendo umedo bedo kodgi mogundho, to gibiro miyo uteko, kendo gibiro miyo unyag olemo mabeyo, kumedo ng'eyo Ruodhwa Yesu Kristo. Ng'ama onge kodgi to en muofu maneno mana matip-tip, kendo wiye owil ni richone machon ne osepuodhi. Emomiyo wetena, temuru matek moloyo mondo unyis ni oseluongu kendo oseyieru adier. Ka utimo kamano, to ok unuchwanyru. Kamano nomiu thuolo maduong' mar donjo e piny mochwere mar Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo. Kuom mano, abiro paronu wechego pile, kata ubedo ni useng'eyogi, kata ubedo ni useng'eyogi, kendo uguroru motegno kuom adiera ma useyudo. Aneno ni en kare mondo, kapod anie kiru mar ringruokni, to aparnu wechegi, nikech ang'eyo ni achiegni weyo kiru mar ringruokni, kaka Ruodhwa Yesu Kristo osenyisa. Omiyo abiro temo matek mondo ane ni nitie yo ma unyalo parogo wechegi kinde duto kasea. Kane wanyisou kaka Ruodhwa Yesu Kristo biro gi duong' maler, to ne ok wakonyore gi sigendni ma dhano chuogo, to wan wawegi ne wanene gi wang'wa ka en gi duong'ne maler duto. Nyasaye Wuoro nomiye duong' gi pak kane dwolo biro ne moa kuom duong' mar polo, ka wacho niya, "Mae Wuoda mahero, chunya mor kode." Wan wawegi ne wawinjo duolno koa e polo, nikech ne wan kode kuno e got maler. Omiyo wamedo yie matek moloyo kuom weche mane jonabi okoro. Ber mondo urit wachno chuth, nikech en kaka taya maliel kama otimo mudho, nyaka piny yawre, misulwe mar okinyi wuok karieny e chunyu. To mokwongo nyaka ung'e ni onge ng'ama loko tiend weche manie muma kende owuon, nikech onge wach mane okor mana nikech dwaro mar dhano. To ji ne wacho wach moa kuom Nyasaye, mana kaka Roho Maler ne telo nigi. Petro mar ariyo, ariyo. To jonabi mag miriambo bende ne owuok kuom oganda Nyasaye ndalo mokadho. Kamano bende kaka jopuonj mag miriambo biro wuok kuomu. Gini kel ling'ling' puonj mag miriambo maketho ji, kendo gini kwer kata mana ruoth mane owarogi, mi gimi tiekgi piyo piyo nono. Kata kamano, ji mang'eny noluw timgi mag anjao, kendo ji nowuo marach kuom yor adiera nikech timbegi go. Kuom gombo chamo gik malang', jopuonj mag miriambo go nokaw giu gi weche mag wuon. To jang'ad bura oseng'ado buchgi chon, kum ema oritogi, kendo ng'ama biro tiekogi ok nindi. Nyasaye ne ok oweyo malaika mane oketho mak okumo, to nowitogi e mach ma ok tho, motwegi e mudho gi nyororo ka girito chieng' bura. Bende Nyasaye ne ok oweyo piny machon mak otieko, kane okelo ataro e piny joricho, to noreso mana Noa, mane jaland wach makare, kod ji mamoko abiriyo. Nyasaye nokumo mier mag Sodom gi Gomora, kowang'ogi, mi gilokore buru. Kamano noloko gi ranyisi mar gima biro timore ni joma ok oluoro Nyasaye. Lut to noreso, ni mar ne en ng'at maber, kendo chunye ne chandore ahinya nikech tim manjao mag joma timbe gi richo. Ng'at makare no nodak e kind jogo, kendo pile ka pile nowinjo kendo neno gik ma gitimo, omiyo chunye nochandore ahinya kuom timbegi mag dwanyruok. Kamano waneno ni Ruoth ong'eyo reso joma oluore kuom tem mochomogi, kendo ng'eyo keto joricho e kum nyaka chop chieng' bura, to moloyo jogo matimo dwaro mag ringruok kuom gombo mochido, kendo chayo teko mar Nyasaye. Jopuonj mag miriambogo nigi chir, kendo wang'gi tek, bende ok giluoro yanyo kata mana joma nigi duong' e polo. To kata mana malaika ma nigi teko kod nyalo moloyogi, to ok donjnigi gi weche maricho e nyim Ruoth. To jogo chalo gi lee maonge rieko, mane onyuol mana ni mondo maki kendo negi. Giwuoyo marach kuom gik ma gikia, omiyo gin bende notiekgi mana ka lee maonge rieko. Giniyud pok mar richo, kar richo ma gisetimo. Timo gik ma gombo gidwaro odiechieng' alanga ema miyo gimor. Ka gichiemo kodu to gikelonu wich kuot, kendo gimiyo nyingu kethore, ka giore gi timbegi mag wuond. Wenge girango mon mana gi gombo maricho, kendo gombo ma gin go mar dwaro timo richo ok rum. Giywayo joma yie gi yom yom, gitero e richo. Bende chunygi ong'iyo gi gombo gik moko. Gin joma okuong'. Giseweyo yo ma oriere tir, mi gilal, nimar giseluwo mana yor Balaam wuod Beor, mane oketo chunye kuom yudo pok mar tim maricho. To kanyna ma momo nowuoyo gi duond dhano, kokwero janabino kuom kethone, mi otieko neko mare. Jogo chalo gi sokni maonge pi, kendo gichalo gi ong'weng'o mayam koth riembo. Gin, gima okan gi en mana mudho mandiwa. Giwuorore gi weche manono, kendo kuom gombo mag ringruok gi joma dwaro tony ka kuom joma timbe gi mono. Gisesingore ni jogo ni gibiro miyogi thuolo, to gin giwegi gin wasumbni mag gik makelo kethruok, nimar ng'ato doko misumba gimoro amora moloyo chunye. Ka ji osetony e kethruok mar pinyni nikech ging'eyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo, to eka gichako giduodore e kethruok, mi kethruok makogi, to ngima ma gibedogo achien doko marach moloyo ngima mane gin go mokwongo. Dine obedo nigi maber ka dine ok ging'eyo yo makare, moloyo ng'eyo go, to bang'e gidok chien giweyo chik maler mane omigi. Osetimore nigi mana kaka ngero wacho ni,
guok odok nang'o ng'okne?
Kendo ni,
ngurwe moseluok odok nyielore chuodho.
Petro mar ariyo, adek. Osiepena, maeri barua mar ariyo ma koro asendikonu. E barupenago duto asetemo mondo ami upar maber, kaparonu weche mane jonabi maler owacho e ndalo machon, kod chik mar Ruoth kendo Jawar mane joote uokelonu. Mokwongo nyaka ung'e ni e ndalo giko, jomoko nowuogi maluwo mana gombogi giwegi. Ginicharu, ka giwacho niya, donge ne osingore ni oduogo? To koro erego, nyaka ne kwerewa tho, gik moko duto siko chwere, mana kaka ne gibet chakre chwech piny. To gitamore yie mar oyiem ni kata obedo ni polo sebetie nyaka nene, to Nyasaye nowuoyo mi piny obetie koa kuom pi, kendo pi ema ne ochweyego. To bende pigno ema ne olokore ataro, mi okethgo piny machon. To Nyasaye osewuoyo bende ni, polo kod piny ma kawuono kani chieng' bura, mondo mach obi otieki kaachiel gi ji duto ma ok oluoro Nyasaye. To osiepena, kik wiu wil gi wach achiel ni, kuom Ruoth, ndalo achiel romre gi higni 1,000, bende higni 1,000 romre gi ndalo achiel. To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo, kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng'ato lal. Odwaro ni mondo ji duto lokre owe richogi. To chieng' Ruoth nobi mana ka jakuo, kendo chieng' onogo polo nolal nono kar yadore matek, kendo gik ma e kor polo nowang' mirum pep. Piny bende nolal kaachiel gi gik manie iye. Ka gigo duto biro leny nono kamano, koro unuparo ni onego bed joma chal nadi? Donge onego bed jomaler? mochiwore ni Nyasaye, ka urito chieng' Nyasaye, kendo utiyo mondo rure piyo. En chieng' ma polo nowang'ie mirum pep, kendo gik manie kor polo noleny nono e mach. To wan warito polo manyien kod piny manyien, kuma tim makare nitie, kaka ne Nyasaye osingorenwa. Emomiyo osiepena, e kinde ma pod urito e gigo mondo timre, to temuru matek mondo ubed maler kendo maonge ketho e nyim Nyasaye, kendo ubed gi kwe kode. Parieuru kaka Ruodhwa hore mos, komiyou thuolo mondo uyud warruok. Mano e gima owadwa Paulo mwahero nondikonu gi rieko mane Nyasaye omiye. Adier, kane owuoyo kuom wechego, to mano e gima nowacho e barupene duto. Nitie weche moko matek winjo e barupenego, ma joma kia kendo ma johubagabaga gwenyo mana ni kethruogi giwegi, mana kaka gitimo weche mamoko mondikie muma bende. To un osiepena, useng'eyo wechegi chon. Omiyo beduru motang', mondo kik joma ok luw chik wuondu, mi ukier uwe kama uchung'ie motegno. Odonguru kuom ng'uono, umedo ng'eyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo. Duong' obedne kawuono kendo nyaka chieng'. Amin.